DJ Mass, we home.
Gwenda, 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 Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida.
Gwenda ndona, seto, sina time like Hego, waki waki, toto, mola bara, pero, yeah, wasi senda kimziki, wana force mashabiki, wana tafuta zo kiki, zadi ya khati miliki, bo, usache, 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 wape with the sound, yeah, yeah, wana force kiki kwetu underground, yeah, yeah, neche ni wape ukweli, kivipi mlenda gejeli, mije machande wiki futa mani zilizo cho onga kareli, yeah, yuko wapi yule dogo hama rapper man, Alicia Fossi na wabongo waka mkacha man. Pipi kusu kidi uku music dance kacha man. Wacha sanda sasa trap na bari mjini we. Kidi mafda wacha baka mamaka. Kuli plak reja dari kule status. Kuli mafda da kai with a better man. Tabs of the better man. I'm never relevant. Got me so foreign. So foreign, foreign. Kwa mwendo usona foreign. Fallen, fallen, aye.
Gwenda, 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 Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida.
Squeezy rock wenda na mood. Tafta peso kishi good. Baby mama teka jezi. Mama kwa moswazi tomba nipe mood. Zali funny kiama ndona kuja. Nye mabuja ndo mnavuja mlisha chuja nye wakuja. Kamna dhambi obeni toba. Squeezy kikazina soko kwenu loko mnadzuga. Bichi juana kulo jana kutafta pesa. Bada muda stisha choka leta mimu. Zali na kulo jana nkiwa na peta. Nkija kufa ntakumbuko kwa mizingo. Vitambo kama mizingo lisha pinda. Mlisha nwinda kwa waganga mkani shindu. Vitani kama rambo kweni hamba. Squeezy skendo sleepy bongo zlisha chunda. Muda wakukana kusheshe. Muda wakukana kuteta boys. I'm the CD, kwenye kusota, kwenye kuchoka, tanga ika, hadi kutoka, bro. Nigga with the biggest dream, risk na ipasubira. Mundo unagoma kusubiri, now the future young, kuishi better. Home, mama, kani, place, kuwa tajiri. Kuwa na kilisi, kuwa na ubavu na mwili. Ujana maja, moto, say finally. But me na ishi when I feel. The biggest story, call, call, and do. Cause I gotta pay some bills, talk, want to fame. Money's all I need, all I need, all I need, all I need is do cease.
Gwenda, 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 Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida. Squeezy bongo mpaka raw. Tuna Gwenda na mida. Gwenda, 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 Gwenda na mida.